Lucia Sabina Che wameunganishwa wawili walopendana, siwatenganishe muheshimu ndoa yao, twawapa usia. Baba Martin, mama Kathy, hivi leo furahi, Sami amewaletea kaza mwana. Baba Kiboy Toroitich na mama Lea Toroitich, hivi leo watoa radhi zao kamili. Shangwe na vigelegele zimetanda kote, tarumbeta na kabare tumeungana, ni furaha tumeshuhudia, mulio hapa mbele ya Mola, tuombea laheri. Sami na Chef mujue, mwanza maisha mapya ya ujana ni basi, mutunze ndoa yenu, pete ziwe ni alama ya agano takatifu, ndugu wote na marafiki tuombea mema. Sami ame tundaua chapu sasa yu mkononi, harusi nzuri tunayo, ni vigelegele kakaleni akupokea, jebu karibu taveta kabaneti, ni basi watakutamani, jebu wandie kwa heri, jerobuna kiproti basi masikani taneta. Mola ametujalia kuiona harusi ya Sami na Che, wameunganishwa wawili walopendana, siwatenganishe muheshimu ndoa yao, twawapa usia. Baba Martin, mama Kathy, hivi leo furahi, Sami amewaletea kaza mwana. Baba Kiboy Toroitich na mama Lea Toroitich, hivi leo watoa radhi zao kamili. Sami ame tundaua chapu sasa yu mkononi, harusi nzuri tunayo, ni vigelegele kakaleni akupokea, jebu karibu taveta kabaneti, ni basi watakutamani, chefu wandie kwa heri, jerobuna kiproti kama neti, ni basi masikani taneta. Saxo solo asikia Asenas Manda, harusi nzuri ya Sami na Chepo, tabeta na kabarneti oe, kina mama oe, jamani harusi tunao hatuna, vigelegele basi, habo habo habo, lete raha. Sami ame tundaua chapu sasa yu mkononi, harusi nzuri tunayo, ni vigelegele kakaleni akupokea, jebu karibu taveta kabaneti, ni basi watakutamani, jebu wandie kwa heri, jerobuna kiproti kabaneti, ni basi masikani taneta, jebu wandie kwa heri, jerobuna kiproti kabaneti, ni basi masikani.